ciidamada gaarka midig booliska loo yaqaano iyo kuwa anisom oo ethiopia oo dhinaca iyo koox al-shabaaba oo halkaas aawa wadatay dhinacna kooxda shabaab 11 waa la iga dilay gaari diidii ah oo 5 dhaawac horaa ay ku wadeen gacanta laiga dhigay intii kalena way kala farxadeen way xajabayeen khasaaraha soo gaarhaya ama ma jirayo kooxdan al-shabaabkaana dee waa kool lasmacaadi oo la dameeyey oo la bacsanhayo oo dadabka laga bixiyo waya waa dad dalabka laga dilayo oo baxsanhayo waya dad dagaalabaya ma jiro innaba wax khasaara oo ay jeesteen oo ciidankii la dagaalamay ay u daayisteen ma uu jiro.